Kutoka wizara ya rap, kutoka wizara ya rap, neighborhoods in the house.
Kwanza na mshukuru Mola nimebalikiwa busala na hekima pia na roho ya kitajili sio hela na rock pia na rock a fella man na ma gentleman sio msela gossip and politics na stay away from that shit that keep doing my own shit na stay away from trouble hustle na swagger na double for my son family na wote wanategemea ujinga jinga poteze wala mean I don't care you may call me volunteer sababu najitolea na talanta nimepewa my eyes die more class wabaya wangu natambua kijificha na gundua na fichua kizingua na tumbua cause I'm peaceful ruler I lay no trailer na ukitaka kuja kwangu tafata shelia zangu zimenyoka karola
cause I'm peaceful ruler cause I'm peaceful ruler
hey yo Freddy
the best in the best name in the world in Tawara wa amani busara za surimani basi amani jawari
basi amani jawari
basi amani jawari
hey yo Freddy
the best in the best name in the world in Tawara wa amani busara za surimani basi amani jawari
amani jawari
I got love for my people, we live in peace. Na ndo mana na kiburi cause I rise in street. Na tukishindana sana na destroy the street. Kama zila sala sala masnichi na weka X. The death sign, to die will be the next. Next time, tukikutana choka race. Sina race, easy, mina race. Sina struggle, stay attention. Weka mbali na watoto explosion. And this song minda ifanya dedication. Wezi fanya tu vizuri bila emotion. Na maisha yangu kila siku inspiration. Kama hunielewi ludification. Conclusion. Na watu wangu tuko poa. Wanauliza wanaotaka kujua. Na wanashindwa kujua. Kwamba kwa nini najua. Kumbe mimi natoka Venus. Mbali na dunia sindo kalibu najua. Sure.
Hey yo Freddy.
The best in the best name. In the world in Tawara wa amani busara za surimani basi amani jawari
basi amani jawari
basi amani jawari
hey yo Freddy
the best and the best name in the world in Tawara wa amani busara za surimani basi amani jawari
amani jawari that's my name
yo all time one time New York City is that shout out to my homeboy yo boy Tony Mzungu Isa very busy I see you hey yo wisdom I got this one.
You're wise, man.
Wise, man.
That's what's up.
That's what's up. Talk a wizard on your rap.
Ha ha, I do records. Hey yo, Freddy.
The best in the best name. In the world, in Tawara wa amani. Busara za surimani, basi amani jawari.
Basi amani jawari.
Basi amani jawari.
Hey yo, Freddy.
The best in the best name. In the world, in Tawara wa amani. Busara za surimani, basi amani jawari.
Amani jawari.
That's my name.